chugga roll, fire up, chugga roll, fire up, chugga roll, fire up, chugga roll.
Got people good and I'm feeling myself. Yeah. Feeling of a nook, yeah, utasema pesa mpya. Ukinichukia, utakona rombaya tu. Mina fanya yangu, wana kunja, mpona kona rombaya.
Milo, 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 nina rombaya. Milo, 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 nina rombaya.
Hello girlfriends, the Maasai chicks. Don't you wish your boy get quite a rap come a me? Yeah. Alafu nani hey, ananchukia. Namwombe kwa Mungu apewe miaka kama mia. Ila yone nguvu ya Mungu baba le juu. Ni Mungu tusio tunguli la mganga la juu. Maisha ni hatua, wewe hapa mimi kule. Kauna roho ya korosho kali memtwara leta tule. Tukifanikiwa wa mtani na kwa kitadha. Hiyo chuki ni ya kuzaliwa. Ujaibandikita za
gotcha. Nipo good and I'm feeling myself. Feeling of a nook ya utasema pesa mpya. Ukinichukia utakona rombaya tu. Minafanya yangu wana kunja mpona kona rombaya.
Milo, 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 nina rombaya. Milo, Milo, Milo,
Subiri kwanza, songia kando. Vesha kwanza, niliku humble. Vesha pili na fikiri nina jambo. Niko na snitcho kumtua chambo. Misi ndo na kumalizia bando. Endelea kuni follow. Wesi ndo na izusha mambo. Endelea na ufollow. Hawa nipi, hi. Kipinde bacho bando nipo. Ila wana sema hi. Weza kani mikufika. Tukifanikiwa wa mtani na kwa kitadha. Hiyo chuki ni ya kuzaliwa.
Gotcha. Nipo good and I'm feeling myself. Feeling of a nook ya utasema pesa mpya. Ukinichukia utakona rombaya tu. Minafanya yangu wana kunja mpona kona rombaya.
Milo, 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 nina rombaya. Milo, 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 nina rombaya.
Chaga rombaya, chaga rombaya.